till I ran it. The chopper go out for granted. Pull up your bandit. Hope the killers understand me.
Hey!
Panda. 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 Panda, 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 panda. I get broads in Atlanta, chasing Dublini, sipping Fanta. Credit cards and the scammers, wake up a set, let designer. Over to let, they be answering, red time, over clap. I be pulling us up in the fan. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I tried. Legacies, Phantom, why is he killing no comma? Pop a perk, I got signing gorilla, they come and kill you with bananas. For feelers, I feel it, pull up in the Phantom, no. They come and kill you on the comic. But Broly is dancing bigger than the pound. They go out to the Grammy. But pull it, you find it. Pull up, I'ma flip it. I got pull up and they get it. I got discounts for digits. Say you make you a lot of new money. No pull off in the end of the baby. CTDD pull off in the baby. Cola fill it, fill up, gon' fill it, baby. L's up in the baby, gon' drill it, baby. We gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cards, yeah. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bonds when he spinning. The Bobby gon' spin it. Chop the dawn, doing business in the baby. She doing the feeling. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my n***s are split.
Panda.
Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just a Dolly in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bundle. Legacies, Phantom, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey. On the hammers, legacies, final, waiting six, pockets full, Danny, selling ball, candy, man on the macho like Randy, the chopper go out to the Grammy, pull up your bandit, hope you understand me. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bundle, legacies, final, waiting six, look like a panda, going out like a Montana, honey. Legacy, Phantom, YZ, Panda, Pegaswo, Danny, Selling Ball, Candy, Main out the macho like Randy, the chopper go out to the Grammy, then pull up your banner, hope the killers understand me. Panda, 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 Panda.
Ray McDonald with Designer, who turned 19 back in May, right after Panda started blowing up on the charts. Well, I have some big-name birthdays for you this week. 1960s pop singer Petula Clark is 84 this week. Canadian singer-songwriter Gordon Lightfoot is 78. Frida from ABBA is 71 this week. Singer Graham Parker is 66. Pop singer Kim Wilde turns 56. Guitarist Kirk Hammett of Metallica turns 54 this week. Jazz singer Diana Krall is 52, as is Reverend Run of Run DMC. Chad Kroeger of Nickelback is 42 this week. Drummer Travis Barker of Blink 182 turns 41. Rapper Fabolous is 39. Rapper Mike Jones is 36. Country singer Cam is 32. And rapper B.O.B. turns 28 years old this week. Coming up, Mark E. Bassey and Taylor Swift, only on the hits, VOA 1.
We'll be right back.
Let me get that, yeah.
Mark E. Bassey and G-Eazy on the hits, You and Me.
Girl, you party all the time, yeah. Don't let me stay on your mind. Add up all the cheap wine just to stay awake in conversation. We were always so damn insecure. So how could we ever know for sure? In disregard the way I know we feel, that would make this city way too real. If we bump into each other on a crowded street, it's not us no more, it's just you and me. We're just strangers in passing, casually. It's not us no more, it's just you and me. Oh yeah.
Give me none of this, no. There's nothing for me to miss. We were too young on the day we met. How could we say we would not forget? And in the shadows, there's a place for us. Somewhere hidden, they can't find our love. Don't let them know.
If we bump into each other on a crowded street, it's not us no more, it's just you and me. We're just strangers in passing, casually. It's not us no more, it's just you and me.
It's just you and me. This shit is dead and gone. It's not what it used to be. Someone give a eulogy. No, I'm hard-headed and I might have acted foolishly, but you the one to hold us down usually. Yeah, yeah, we was in a limbo, but if our people, you ain't had to f- with him, no. That was my homie. I gave y'all the intro. Some things fall apart and some get thrown out the window. Remember when we first met? We might have been too young, but we was from the Bay, so we both was going too dumb. I used to be the one for you, now you got a new one. So to the next lifetime, maybe we could do some.
If we bump into each other on a crowded street, it's not us no more.
Yeah. said I've been there too a few times. 'Cause you got that James.
marka af Soomaaliga wax hadlay waxa uu leeyahay waa ehelmaanteen oo hadii adduunyadiina kalaba waa dhaqataane aniga maxay ugu yiloode
afkiiba soo hadlay
dhegaysa lintiina mar dambarna ku soo biirtay waxaanu ku jirnaa xubintii hibada iyo halabuurka ee barnaamijka dhalinyarada maanta idaacadda v o a waxaa marti ku nagiib cabdiraxmaan oo loo yaqaan wadna kaabe waxau ka mid yahay daayarta halabuurka gaar ahaan fanka iyo suugaanta aan gaar usii qaaday weliba qeybta heesa waa fanaaniinta daayar ee ku dhaqan magaalada Hargeysa. Nagiibo, marka laga hadlayo badweynta aynu iminka weli dabaalanayna heesa, adiga habeen ma kugu soo dhacday ama waqtina ma kugu soo dhacday erayada noocaas alleyle inaad samayso ama lagu sameeyo tiraahdaba ahayd?
Way jireen, laakiin weli may suurtagelin oo may soo bixin. Erayadii iyo laxamkiiba qaaran xaajiyadu sameeyey baa jiro. Waxaa ka mid ahaa barkhadow nasabnimo, gobdeeq, niyad sami wanaag, neecow, udgoon, nasiyadan ku degay naruurada ifkiiyo naxariista dumar, nasiibkaygii nolol qaaliyahay, nacaybiga tiraay, naxli iga dhayaay, naftan igu jirtee nuurka ii shidaay, nolow shubcan,
nolow shubcan. Waxay marwadii xaaskooda iyadana u qaatay,
waa xaaskii weyn taas. Marka insha allah dhowaan ayay suurtageli doontay dadkuna dhegeysan doona hadii alla ido
way nagiib. Waxaanu kusii siqnaa gabagabadii xubinta hibada iyo halabuurka idaacadda v o a ama gaar ahaan barnaamijka dhalinyarta maanta ee idaacadda. Dhalinyar badan baa laga yaabay inay dhegeysanayso ama fanka runtii aad u jecel heestaad odhan aad heesta nala dhegeysta oo nala dhammaysta teebaheed ood xulasa in ku gabagabayna.
Waxaan ku xuli lahaa oo aan ku gebagebayn lahaa suu leeyahay nin Siciid Maxamed Cabdillaahi la yidhaahdo, Yemani ku magac dheer. Heesta waxaa lala dhiga ku habsaami maayo. Heestaasaan xuli lahaa oo odhan lahay ila dhegaysta.
Ika ku habsami maayo kalgacal adigu hakratood halaysay haddaad inagu hagaagsan adigu hoy kale yegleeshay.
heestaasina waxay gabagabood ahayd barnaamijkii hibada iyo hal abuurka. dhegeystayaasha caasha, waxaan ku raali gelinaynaa dib u dhici ku yimi idaacaddeenna oo xilligii ay nooga barteen xilli ka dambeeya aynu maanta hawada soo galnay.
aad iyo aad ismaacilow, aad baan waqtigii idaacadda loogu talagalay dib uga soo dhacno. waxaa walwal badan iga haystay markaan soomaaliya joogay, idaacadaha saacadaha lagu saxan jiray. waxaan islaamay dhegeystayaasha maanta oo isiraahdaan weli kowdii barkii lama
gaaray dib usoo wada
celiyadhinaceen wax ka qaldaraya saacadahaiska
marka haatan saacaddu afrikada bari waa kowdii iyo 8:30 washingtonna
waa 5:08 weli salaadii subaxna ismaaciil ooyna sugayso.
waw dhegeystayaal, intaas waxaa nagaga eeg barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka. dabcan isagoo dhammaystiran waxaad ka heli kartaan bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somali.com. isagoo dhammaystiran ciddii u dhaafay halkaas ayaad ka heli doontaan. guud ahaanna intaas waxay naga eeg idaacadda iyadii duhurnimo. caasha cuud iyo anoo ismaaciil xuseen farjira ayaa si wada jira idinla socodsiinayay, iyo maxamed cabdi xasan sandheere oo dhinaca farsamada ah. tan iyo inta aynu kulmayno afarta galabnimo waxaan dikaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe xuseen.
gacal